sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Babaroota olii oliin qayyallee nagumaayyuu. Onkololeessii gara kenna 28 bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan aduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu xayyaarri Maqdishoo cinatti kufte tokko harka Al-Shabaab buute.
Dhaabbii mirgalmaan namaatiif falmu gabaasa bara 2015 baas keessatti Freedom House jechuun baas keessatti abbootiin irree akka uummati interneetii irrallee odeeffannoon arganne itti dukkaneessuu jira jechuun himate. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny paartileen qawween mootummaa gargalchuu fedhan akka dubbiin tun hin milkoofneef beekanii karaa nagaa deebii wayyaa jedhan. Dhaabbileen mormituu tan irratti maal jedhan? Barattooti yuunivarsiitii Afrikaa kibbaa gatiin horii manneen barumsaatiin baratanii dabalamaa deemuu jira jedhaniitiin hiriir 7-2 jalqabanii ammallee hin dhaabne waan dhaabanillee hin fakkaatu jedhanii oduu gargaraa argan irratti. Waan arsanii qopheessan keessaa tun haagi tokko oduu tasaana tujube.
Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab xayyaarri har'a Maqdishoo gama dhiyaatti rukutamuun lafa dhoofte of harka galfachuu isaanii aangawoonni Somaaliyaa beeksisaniiru. Maddeen gamasii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti xayyaarittii sana keessa namoota 9-11 jira. Maddeen humti kun akka jedhanitti xayyaarattiin namoota hojii nageegumsaa Somaaliyaa irratti bobba'anii jiraniin kireeffamte. Itti aanaa komishinni afgooyyii Abdullaahi Hasan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xayyaarattiin erga kuftee booda loltoota Al-Shabaabiin marfamte, kanaaf harka Al-Shabaab jirti jedhan. Abdiin akka jedhanitti kanneen xayyaarattiin irra turan lubbuun du'uuf jiraachuun hin beekamne. Sababaan balaa sanaas hin qoratamaa jira. Jiraattonni magaalaa afgooyyii akka jedhanitti xayyaarattiin ituun kufin dura ofirra naanna'aa turte Naayiroobii irraa ka'uudhaan gara maadhee qilleensaa Baaldoogleetti imala akka turte ta'uun gabaasameera. Loltoonni isaa kan garee finxaaleeyyii Boko Haaraamiin qabamanii turan namoota 338 gadhiisisuusaa waraanni Naayijeeriyaa beeksiseera. Dubbiimaan waraanaa Saanii Usmaan akka jedhanitti murni kun namoota iggitaman kan gadhiisise kaleessa mooraa Boko Haaraam jedhamee shakkamuuf naannoo bosona Saambiyaa kan gareen kun yeroo hedduuf qabatee tureef Naayijeeriyaa kaaba gama dhihaa jiru weeraruudhaani. Ibsi Mr. Osman biraa kenname akka jedhutti dhiironni 8, dubartoonni 138 fi ijoolleen 192 gadhiisamanii magaalaa Mubiitti geessamaniiru. Ijoolleen durbaa Chibok kanneen baatee ebla bara 2014 garee kanaan qabaman namoota kana keessa jiraachuuf dhiisuun hin beekamin jira. Aangawoonni Taanzaaniyaa kanneen naannoo Zaanzibar bahii filannoo dilbata darbe kafilannoo pirezidaantummaaf murteessaa ta'e fudhatama dhabsiisan. Komishinni filannoo Zaanzibar har'a akka jedhetti bahiinsuuf fudhatama kadhabeef adeemsi sagalee kennuu akkaan waan wal dhaheef jecha. Durataan komishinichaa jecha Saalim akka jedhanitti odolattii keessatti filannoon haaraa gaggeessuun hin barbaachisu. Kan hanga tokko ofiin of bulchitu Zaanzibar mootummaa ofii ishee qabdi garuu sagaleensee filannoo pirezidaantummaa Taanzaaniyaaf lakkaa'ama. Bahiin dorgommii sanaa kan kaleessa ifa taasifame hagi tokko akka mul'isutti kaadhimamaan paartii biyya bulchuu Joon Makfuuli mormituu isaanii ijoo Edwaard Luwaasaa sagalee 100 harka 56-42 dursaa jiran. Filannoo kana fudhatama dhabsiisuun tarii dhimma Zaanzibar bakka wixata darbe injifannoo labsatte ilaalchisee muddama kaasisuu mala jedhameera. Akka bahii filannoo Ivory Coastitti pirezidaanta Alassane Ouattara marsaa lammataaf injifatanii jiran. Komishinni filannoo biyyattii har'a ganama akka beeksisetti Ouattaraan filannoo dilbata darbeetiin sagalee 100 qabxii 83 qabxii 6 argataniiru. Akka komishinichi tilmaametti dilbata namoonni hedduun ba'anii sagalee kakennaniin haa ta'u gareen hawaasa siivilii immoo lakkoofsa sana gara 53 gaccabsee jira. Gareen mormituu kan National Coalition for Change jedhamu namoonni hedduun ba'anii sagalee kennuun shakkii keessa galchuudhaan lammiiwwan Ivory Coast hedduun mana oolanii 100 kanneen harka 20 ta'an qofaatu sagalee kennee jira jedha. Kadhimamtoonni mormituu 3 namoota hedduu yeroo 2 galmaa'an jechuudhaan filannoo sana keessaa of baasan. Gamtaa Afrikaaf Ekwaasiin dabalatee taajjabdoonni sadarkaa addunyaa garuu filannoon sun kan haqaaf walabaati jedhaniiru. Gatin University ke satin baratan akkan olka u beksi famusan baratton Afrika kibba ke samur mit agesisu ergajal kabani torban lama bod hirir mormi baratto ta gutum Afrika ke sara sajur mallatto abachu agar sisanjuru gabasani ta Paul Sorat is.
Baratoti University Afrika kibbatunin diyo tanayu hirira jirani yo hirir banammo polisi nakkanum wallaban. Cape Town ke satti baratot diddami sagali kaban. Pretoria tammo baratota mukudagale polisin karancu fani cabsani bau fedani gazi mimman ilkes sanamo tittafu fani bittinnesen. Baratoti University Afrika kibba Johannesburg diya tu with Waterstrand lafkara yu hiriri tijal kabtanati agbar noti hiye savduresan le walkita tutti hiririn damnu jirani tindubbacu majiran. Afrika kibba fula heddu tammo hirir kan kes lafti ibidita ujirt ibidit kabsi sujiran. University kesayu fula heddu ibidramsan. Korean Baratoti University ak University Afrika kibba ke satti barnoti tolan barsi ma ak tolan baratani fi da bilen barnota len university leni ufuman ufbulchu dandahani fi gosumma len aftfedan. Jechi presidenti in Afrika kibba Jacob Zuma barkum la mafkudani ja kes ganna duf kesechu gatim barnota hindabalam tijede jimaat dabr dubbateyu dubbi qara o wadem tudan akkaralle o wus hirir kan jechu. Baratoti University Afrika kibbatunini yotor bal la mandura takigatin barnota ittindabalam hirir ban makat witeri ka hashtag wits fits peace must fall. Gatin barnota wits hafu malte jedan irratti hirir bahan. Tanan jal kamnamale tanumirrattin damnu jedan baratoti tunin. Presidentin Afrika kibba ammo maria chaya ana jedetin barnota baratota wadagal. Afrikan kibba barkum lama barkum tokkof dibbi sagalif sagaltami Afrika sibita apartheidi jala batulle ammalle akka qabeenatti namu maditir dures horin matin nami gurraachi tokko gannatter gatu yowlu makkabaniti lalari dollara kuma furiti dibbishanit gatin university ammo gannat dollara kum sadit
kan agifata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti helicopterin misenso talelisto taslamumma kan motumma Tripoli batte de mature tokko ittuka famun kufe yotiqate namonni sagaldu anijran dubbiman ministry dimma biye kesa Muhammad Abdul Kafi akajadanitti helicopter sun kales galana keset kan kufe innata qoranna gutun gege famajira namonni meqa helicopteri sana kesa ka turan himbe kaminjira garu angawonna kajadanitti namonni rahafan wanjiran fakkatan helicopter Tripoli ra ka esun kan almaya gamadya targam galana mediterranean keset kufe Iran hegere Syria ilalchisun mari sadarka dunya tumro torban kana gege famurrat kanermatu ta ubeksefte Iran gumi sadarka dunya kan walitbuinsa Syria igad angalasef furmata barbaduf walgawrat inna hermatu kun isajal qabati oduna mafqam kanum
Tamantan jaga su jirtan tur radoni VOA saganta afan oromoti kopiten rata yad qabdan nu garresanu bilbila VOA afan oromowat news.com kana mo kopiten wan gargarara me Facebook channel le raja su dande tane wana feddaber wana dunyan ode fanno tolani ra argatu ke sa tokko inne guddani interneti biya botin re humnanan bulchani tammo ganne shanan dabran kesa akagabasi freedom house institute in qoranno washington dc jirtu tokko aftetti ode fannon interneti rargachu lafa akkamale lafa de mujirti jere gabasi bay konen jalanne
wogoti darban shanif walitti fufe gutumma addunyarat ummata jirata miliona hedduf carra marsariti yokan interneti in fayedamu tiqata kanade mutawun ibsamera kunis motummonna dunya rajran marsariti ratti ummanni yadaw fi walabata e dubbachu barresu yali godu ukkamsa wannen diatan dursani sansuri gochudan icciti nama marsariti ratti barresu eguf wanka me cabsani senun enyumma sani baruda jeder gabasa barake sa jurru kumala mafkudashani freedom house harabase kanuma ibse Jarmean kun addunya ratti demokrasif wala bumma yado fiibsa chwaka jiratuf kapsa. Koranna yero jaafaf gaggese kanan motum mota biyoti jaatami shanifi imam mata hordofan korate tintale. Kunis marsariti ratti waandiyatan kanilalen akkata isaanitti toatan akkasumas meshale elektroniksi ratti ilal chakabanifi kannen marsariti ratti akkawaan nesinef ittima meyu. Didani esan attamit akka dabani lallata. Walabumman marsariti intajajilamu addunyarat gada de majira kanjad Freedom House kesatit intaltung oran naliga gefamani Laura Reed kanas wogoti darban shan kesatit argajir rajad. Walabumma marsariti rat soda kan umanjadu Reed kanen marsariti ingargaraman dorsisu hidu biyoti heddun to anna marsariti ifatti te doksan jajjabe sufi. Isa matansa me kasuf yalu of kesak abajet aniru. Biyoni jata mishan kanen koranna kana kesajiran. Ummata dunya marsaritin fayyadaman kanen harka saddetta mi saddetta ambakabu. Isan kana kesagaru harka afurtama kachalan biyoti sadiko fa kesajiran. Biyoni sadenkunis China, United States, Hindi ta umbe kamer. Saden kana kesa United States wala bajet era gabasni bay. Barakuma lama afkud ashan kesa jeru koratoni biyoti jatami lama kesa soddomi lama kesa wala bumman marsaritin gargaramu gadibu ejira. Biyoti soddomi lama ankana kesa mo China, Russia, Turkey, Masrif kan nembro jiru. China bara kesa jiru kana kesa wala bummata jajila marsariti akahama tichun kursun toko fata te jirti. Akuma waggonit ufanidar banitti. Motu moni Syria, Iran, China, Tana, Niger. Motu moni Saudi, Vietnam, Zimbabwe, Mwakasum. Walabuma yada ofi ipsuch unkursud anbe kamujara gabasi bay. Biyoti koranan ratika gefa mejatami shankesa kudashan. Foye insar gamsi sankabu. Isankana kesa kuban toko. Motu moni amsa toko darbu sadura ittisu manna. Kampani lemmar sariti ratti matansan kabiye jiru kesa hanga tokko akka kesa basan gafatu jedan misrid. Kanaf jecha sansurin toftan jijjirame akka jiru hubatajir rajadani kampani lemmar saritis dibba motum majjal akka jiran ipsaniru. Biyonni koranan ratti gaggefame jatami shan kesa afurtamni namota marsariti ratti yada ufi ipsan yokan ilalcha siyasa kabanif kanidaman. Harka jatami toko kabu. Lakofsi kun waggadar soddomi sadde kofature. Sera hama kabachun Thailand iddodraka kabdu yotaw. Giddu galesi baha. Asia, biyotin Afrika. Ufe sahara gaditti fufani argam. Ethiopia kanilalen Freedom House kesatti tigafatam tu. Koranna gameti intaltu kataan maitrang akkajedanit.
We do see Ethiopia as one of the worst, not only in the region, but around the world.
Ethiopian kutak ofarati tuntain addunyarat biyoti wala bumma marsariti akahamati chunkursu jedaman kesa hamtu shedumati. Kanen Ethiopia kesat marsariti ngargaraman nibba kesa harkalamok ofayotaw. Lakofsit ikko kana kesa momotumman kanen tarkanfi irrati furatugaru lakofsan chalani wanargamanif walingitu jedaniru. Marsariti heddunch ufamusani ipsani karabiras jedan.
Those who use it to criticize the government being arrested
kanneni karamar sariti motumma qeqan hidamani himata shororke summatu ratidiyata kanaf hali wala bumma mar sariti Ethiopia kessa yaddesaf gaddisisaada sababin saslammi wan Ethiopia mar sariti ratti yada qaban ibsuf carrawanin qamnef gama kanani lakof sijru dabalu hindandenye jedan.
Paman tan jaga sujud tentu radu nufio he saganta afan romoti kopi he negijal kamne dekika kurani afran tokiane yad kabdan mubarresa nu bilbila emailin ken horn at voanews.com facebookin ken namo afan romo at voanews.com akengilfa yo barresa njechu yo achi barrefam like yertu tanamo kopi tenchu fa yo achi ragachu dandetani salam saatin tasirbati ammo saati kabanu timbe nu sirb yo saati kabanu tidebina wana fedda barramantan. Dure demokrasi. Mumem ministera Ethiopia obbo Haile Mariam Dessalegn yokale parlama Ethiopia ti gabasi di esetti dabbilen yokana mwanjira etimetti dabbilen murmitu qabso hidannoti motumma gargalchu fedan hin milkani adokara nagati netti debiani wayajer partilen dubbitana jedanin kesa yokana modbintu kesa tokko abao. Tanerati namon hayu dure adabilisum mauromo obbo Dawud Ibsa dubise garasi sandebiso
obbo Dawud Ibsa ayud Ayudure Dablisuma Oromo Bodau Dipsa Ipsakanana Kenudaf Yamukesan if Durse good dancing galatom sada.
Galanikesan in Badin Sinis.
O Bodaud Mumich Mr. Ethiopia by Lemaram Desalin, Kalesa Manamareba Kabota Ethiopia, Targamudan Gafilem Sensonit Yesanif, and Nadebi Ken Naturaniti, White Abotomur Mitota, Kesuma, Kanin, Humna Motuma, Garagal Chudafo Jetajiran Jet and Lalchisuran if second nani turan. Kapsoid and notin motumma garagalchu yalun wan faida qabu mit jechuudan akkanatti dubbatan medaga
bemasariya hayil mengist inqayirallen bilo yimilu akalat
worri motumma worana injjira ofinjiru jiranane wan faida qamne akkisin taatummatillein akkidan sabe ku rwan gae fi sabab kanani hori worri diaspora yokana mo biya alajiru balchome kennu waltqabu fmale wan hika qabdu akkintain bekama amma moru gumattu yu worri mallaq okane hori kan kennullein arkufi dechafachujjira
Dabota san dubbata turan kesa tokko daba kesan addabilisumma oromoti kanaf gama kesani debi mal qabdu
gare duran dursa kani motumma humna waranati ni lolani garagalchum faidan qabu kayedun jel qabum barbada yo kuni faidan qabne jel qabatti kagafatamu parti amma ango dan motumma Ethiopia wagadik demishani qabate humna waranatin fi ukamsa hidadan ummata bulcha jiruda ichuda gara humna waranati Ethiopia kesati lola jiruti yode bide adabli summa oromo jalkaba kama motumma cheumsati nagadan akasati hala jijiramu ittisene ka humna tibame motumma sana kesa darbatame lolli tibaname dirqame qarso hitannotti seneda aboti bira akka adda blusumma biyolesa ogaden sochi blusumma ummata benishangul sochi blusumma ummata gambela adda blusumma biyolesa sidama isan kun hunti kama cheumsa kesa turani motumma cheumsa kesa tokko tokkon adda blusumma oromo boda humnan ibamani ka qabso hitannotti senanida humnan ibamne qasoid annotti senne lola motumman Ethiopia etti nudirqettika etti jurruda erga sana asis abotin hettu ibamani qasoid annotti senaniru akkuma mumichi jede silati qasoid annotti senun hawaman turre garu kannen qasoid annotti senan qofa ototane kabiyya kesa nagagan hojjenne jedan dabalate ummatoota Ethiopia waligal addattimo ummati oromo fi ka amma addamsumma oromo wajjin tumsakana lafsatan ummatoota isaani hida ajjecha jumladan ajjefamu ka addunya hundi beku ka motumman amma angorre jiru waggaadik demishani fitti jiru techuda kanatu qabso hidannotti namadirke jiraichu faida qaba hinqabummo faida sa ummata qabsootti jiruufi dhaabotii qabsootti jiraniitu beeka Hailemaariyaam Dessaaleny harka kana dubbatu dabalate aangoonni mootummaa Ethiopia amala walfakkaataa qaban waggootii darban waliin darabee dhufanni aangoorra jiran kun hundi kunis politics of denial waa hunda haalu rakkina politikaa jiruufi rakkina biyya sana keessa jiru fudhatani furuumanna haalu kanuma ka Hailemaariyaam Dessaaleny irra itti jiru dubbachuu qofaaf dubbata
qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchina jechuudhaan humnootiin shaabiyaa waliin hiriiranii jiran gara karaa nagaatti dhufuu qabu jechuudhaanis dubbatanii turan mee sana dhaga'uudhaan waa'ee waltajjii nagaatti dhufuu ilaalcha qabdan dhaga'uu barbaanna
ስለዚህ ለራሱ እንኳን የማይሆነው የሻቢያ መንግስት እነሱን ይደግፋል ብለው ቀዘበ ተስፋ
ተናፉዩ ወሪ ሞቱም ሻቢያ ከኡፉፉዩ ኡፊ ሂንታይነት ንዴ ገራ ጀዴቲን አብዲኔ ጋትጅራናኒ አችታው ጅራቹማና አክያድ ከናቲ ተናዲሰኒቲን ቢይሳኒ ተሚሶምቴ ጉደቹ ጅርቱ ታያድ አደደ ቀባታንለ ከራ ዲሞክራታዋ ታየኒ ዋንጋፋታንለ ጋፋቹ አክደንዳን ርዋን ጅርቱፊ ገራ ከራናጋ ከናትሩፉ ወያ ጀናኒ ዩ አሞ ከሩም ከናያና ጀደኒ ወልቀርቃርሳ ሞቱማቲፊ ummata Ethiopiaatiin jari kunin bu'aa fiduu akka hin dandeenye mirkaneessinee dubbachuu dandeenya akkanumatti sa'aatii ofii fixuu jiranii jennee fudhanna
kan akka waamicha nagaatti ilaaltu yoo akkasitti ilaaltu ta'e maali deebiin keessan
duraa kaan immaa mummichi Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhe sanan tuttuq akkuma inni tuqetti tokkoffaa rakkina ummatoota Itoophiyaa ka ummata Oromoo ka ummata Ogaadeen ka ummata Sidaamaa ka ummata Benishaangul dabale walumaa gala ka ummatoota Itoophiyaa Shaabiyaatti yookaan Somaaliyaatti yookaan Maaliitti dibuurraa rakkinicha fudhatu rakkinichi biyya keessa jira ka Shaabiyaa ka mootummaa Eertiraa ka Maalii miti. Lammata dhaabotiin kun hundi umurii Shaabiyaa walqixa qabani Shaabiyaan biyyasaa bilisoomsateera. Ummatooti kun garuu hanga ammaa qabsootti jiran sababaan immoo kasirna ammaa harkaa qabu kanatu humna waraanaa fi qawweedhaan ukkaamsee mirga ummatoota kanarra ejjetuurraati malee Shaabiyaa miti. Gara nagaadhaan rakkina kana furuu ka jedhee akka inni makaa'e kanatti nagaadhaaf furuu jedhee waamicha godheettillee hin fudhannu. Waamicha immoo nuti hin gaddallee akka tumsaatti gooneerra. Akka dhaaba mata mataatti immoo waggaa 25 darban kana hunda nagaadhaan rakkina biyya sanaa keessa furatu dhaaba biyyoolessa Ogaadeen haa ta'u Adda Bilisummaa Oromoo haa ta'u yaalii deddeebi'amee godhamee mootummootii fi jaarmiyaaleen adda addaa gidduu seenanii dadhabame ka diddaa mootummaan Itoophiyaa agarsiiseen ammoona furamuu dadhabame hanqateedha. Rakkina kana furama taanaan akka tumsaatti ammas taanaan akka dhaabotaatti kanaan duras bakka gareen sadaffaa jirutti teenyee rakkina Itoophiyaa keessaa comprehensive solution jenne nuti ibsa eeggaddaa irratti godhamuu qabaa nuti waamicha dura dabarsinee deddeebinee gooneerra. Akka kanaan ifaan qophii tahuu isaanii ibsuu qaban deebii waamicha tumsi kun godheedhaaf.
Hoogganoonni dhaabota kanaa tokko tokko karaa nageenyaa kanan barbaadanii kaayyoon isaanii maqaa dhaabota maqaaf qofa jiraniitiin kan hojiin hin mul'anneetiin bu'aa argachuudha daldaluudha kan isaan itti bobba'anii jiran jechuudhaan dubbatanii jiran muummichi ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam.
Daldala maqaa kanaan hojjetanii jira. Bu'aa qabdillee wanta isaan irraa argatanillee aduu daldali sun dhumachuu jiraatellee warri bu'aa sunii jedheetiin itti hafutti jira. Fakkeenyaaf dhaabii OBNG fi UBO faani dhumate hin jirullee dhaabii ABO jedhanillee dhumate hin jiru. Warri maqaa baafatee kadhibiin jiraatullee womaattuu dabalamuu miti. Taatullee daldala waan qabduu fi warri bulchoota ofiin jedhu asii achi mara.
Kana maal jettu Obbo Daawud?
Kun haasaa baay'ee gad aanaa fi baay'ee rakkisa jedheen fudhadha dhiifama wajjin sagalee kanatti dhimma bahuudhaa fi maaliif akkas jettee jettanii dantaa dhabinsa rakkina politikaa fi rakkina dinagdee fi rakkina hawaasummaa Itoophiyaa keessa jirurraatii maddeeti gara arrabsoo dhaabotaa fi arrabsoo hoogganoota umurii isaanii guutuu qabsoorra jiranii ka addunyaan guutuun beekuu fi yoo daldala politikaatii fi daldala nagada politikaa irra ka hoogganoota mootummaa Itoophiyaa bulchan afoollummaa yookaan korrapshin nagada ka ittiin godhatan ka ummatoota Itoophiyaa hundi beekan kanaan cufuu danda'ama jechuudha. Hoogganni daldala politikaatti jiru hin jiru seenaa ummatooti qabsaa'aafi jiran beekanii qabsaa'oota isaanii beekaniif ummatoota Itoophiyaa walumaa gala beekanidha jechuudha. Faallaasaa rakkinni jiru ummatoota fixuudhaan dhiiga ummatootaatu harka isaanii irra jira warri akkana jedhan hundi isaaniitu ummata lafarraa buqqisuudhaan warra investoroota jedhaniif waanii jechuudhaafi nagada maallaqaa deddeemaa jiru ummatoota Itoophiyaatu beeka. Kanaaf faallaasaa otoo waan kana dubbachuyyuu baasan isaaniif tola keessattuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny kanuman jedha kan qocolloo fi waanii sana keessa seenu.
Gaaffin kiyya kadhumaa waa'ee dhuma jireenyaa fi jabina dhaabota kanaa kan isaan dubbatanitti fuuleffata. Dhaabonni kun qabsoo gamtaa mootummaaf ummataan geggeessameen dadhabsiifamanii jiru jechuudhaan akkanatti ibsanii turan. Mee dhagaa.
Ihee mengisti basarraa usiraa bichaa idallam liyaalquu yechaaluuti.
Wanni jarfite hojii mootummaan hojjate qofaa miti. Ummata Somaalee Itoophiyaatti jabaate itti qabsaa'e hujii isaanii saaxilee jaraallee ceerse tanaaf dhumani. Ummati Oromoo waan faayidaa isaa qabu waan beekeef as ga'e. Jarii naannolee Benishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa fa'aatti fulakkakkaatti sosocho'uunleen wanti jarii humni dhabee fi ummatatti naga demokiraasii fi misoom argi jaalatee itti fufu waan fedheef.
Addi bilisummaa Oromoo fa'a addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen fa'a. Amma sadarkaan jirre ragaanii jiraniidha kan isaan duraan jedhanii turanii mee kanarrattis maal jettu?
Sekarang jual kamu warna tikan yang jadi sana ada. Wan hunda halu, kajiru sinjiru jecu, kaninjiru jira jecu, amala motumah itu piati amma. Aboti kunjiru mohinjirani sana Afrika, momici jadi sana tini sesena toko toko. Toko fa, uga rubbate wagga digdamishan darbankana. Offensive, rula, warana, ONL firat, adab semua orang murat, beri syangkul firat, anjwa firat, kiri, abu tasani firat, abu tabrafi, abu tak politika, negara dan hujatan firat ille, oso nabi, rula warana, rula hida, rula ajecha, kuni wagadik demi syangkutu kadema jurufi, hartalle, ka kumal lakamu misenso tid abu takana. Kamana hit akhir seti tortora jurani dah itu. Kunit uga ka juruda kanin halamne. Akasuta humna warana kumati balla kamu. Mesha warana ulfada olana. Geopolitika marfama kesa juru ka bananto kolle injirre kesa lola juran tabotin kut. Adal semua orang muda balete. Dula warana kana hundarat mit amni gahera. Nurra gahera. Mit amni buddha. Mid amni ummata kenya rati gahera guddan ula warana kan undan. Kabeenya rati guddan gahera. Kanat uga dubbatan. Hata uti dula warana fi lola mesha gudda kana unda kesa darbame. Taabotin kun harra. Unna warana kofadan osontane humna jarmia fi siyasa akasmasmo degarsa ummato tasani miliona laka amutu jira. Aka mumit ministera almarhum desalen jede mustahil perfect yokani mo kurmu fi dizani fi akatmas gambe la kesa funyudo fi akobo kesa otontane nano pintine fi pintine kesa fi waluma gala kunyan sali jala jirai ka mumit ministera ittitadatu mesha in hitate juru yu debi e ka ittitu ka utau isamirkane sinai
Ayudurya Dabli Summa Oromo, Obbo Daud Ibsaa, Ibsaa Naken Nitanganaaf Guddaan Singala Tom Sadda.
Gala Tom Asunis, Gala Tkesa Nimbadin.
Samanta Jagas Ujirtan Turra Adun Vioa Isa Ganta, Faan Oromo Ti Kopite Na Fitaccha Ya Ujirra, Gam Kenna Naga Kes Nubula Jecha Sirbab Bushkanir Sani Kenna, Gam Kenna Mbora Ola Garra, Naga Kes Bula Sirbab Bushir Kenna, Sunin Duba Tambo Sa Ganta Faan Amara Jalgap Abush.
Jalau, Jalau. Ejala ukoi main nado, maaf na ante jala. Indala sani beda.
Indala kap?
Magala elkan karu ka koli tu si.
Hola abo, wow. Beke. Indala.
Laki si yona isu yut utte jala.
Soda atara an.
Shubeta imanawe, shubeta imanawe. Nagele gadi buna, nageya woli funa. Vinney dande marta, marta challan. Sibrendo te serbita bejo shubeta imanawe shubeta imanawe durasi wolingala kuno ati dalati duraso basanille ati tenjalati shubeta imanawe noni kenti kotale eda duriti tara anbetati kamale macholar ka geti Chubuntu ta keti, bachoe ani keti, chupe da imalawe, shito si bitegale, anajala dosita, sila si dika kae, bote na marar sita, parre jade na demo, jarsa anater kita, akajabi si tisse, noru jade si galcha, chupe da imalawe, chupe da imalawe. We'll be right back.